Your boy C8 to the double eye.
Glasi ya wani wanangu, leta bapa tumwage. Natumia mfukoni ni mwangu, ni aje boya amwage. Umekuja na buku takulaje bata. Watu tunapiga monde, 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 monde ya pesa mingi. Twige we uchunde, chunde, chunde, uone utakata ringi. Eti hoka mdondokea, madai kwa kicho zimemkolea. Eti hoka mdondokea, madai kwa kicho zimemkolea. Kilo kawaka wakae, zaidi kawaka wakae. Mawenge kawaka wakae, frekeni kawaka wakae. Hatutembezi kitongae, una pesa ukalale.
Tungile, tungile, tungile.
Natumia pesa zangu.
Tungile, tungile, tungile.
Kula tungi na wanangu.
Tungile, tungile, tungile.
Natumia pesa zangu.
Tungile, tungile, tungile.
Kula tungi na wanangu.
Tusha kula gambe, acha turuke ruke tutambe. Tungila kutosha kavipi itawapambe. Waje wa chill kibidi wapewe deals. Kufuta baby kali maniga tunazo feel.
Push gang wa shachoma, bang sana ngoma. Naone mwendo tuwa kuruka na madem kwenye kona. Hakuna chakuwa itule pombe tujidai. Like ifika time dinga zimepaki outside.
Oh so cash, no more stress. Mbona kila kitu kipo so so fresh. Couple sex, choco wet. Ni mwendo wa kutumia na ku control cash,
yeah. Wako utuma cheese kwenye phone. Wambie kwamba kodi zote ziko on. Njo, njo, njo party. Piga bia shushia na puff kibob male.
Kawaka wakae, zaidi kawaka wakae. Mawenge kawaka wakae, frekeni kawaka wakae. Hatutembezi kitongae, una pesa ukalale.
Tungile, tungile.
Busy.